gara mata duree lammataatti ennaa deebin immoo gareen mirga gaazexeessotaa falmuu Reporters Without Borders addunyaarraa walabummaan pireesii akkaan gaddeebi'uu gabaasasaa waggaatiin beeksisee jira. Bara 2009 seerri farra shororkeessummaa Itoophiyaa erga bahee qabee tooftaadhaan gaazexeessotatti duulamaa jira. Himannaa seera kanaatiin walqabatee waggoota dheeraa hidhaan adabsiisuuf aangawoonni gaazexeessota irratti himannaan utuun dhiyaatin yeroo dheeraaf to'annaa jala akka tursan eeyyamaaf. Bara 2014 erga gaazexaaleen ja'aaf gaazexeessonni 30 biyyaa baqatanii qabee fooyya'inni argame hagas miti. Bara 2016 kan labsameef hanga yoonaa hojiirra oolee kan jiru labsineeroo hatattamaas lammiiwwan Itoophiyaa caasaalee sabaa himaa adda addaa akkan hordofne uggureera. Sabaa himaa ukkaamsuuf jechaan doorsisuu namoota hidhuun ammayyuu itti fufee jira. Gaazexeessota hidhaa keessa jiran keessaa Iskandar Naggaa waaltaalee sabaa himaa addunyaan kan qophaa'e badhaasa goota walabummaa miidiyaa jedhu badhaafamee jira. Haati warraa gaazexeessaa Iskandar Naggaa gaazexeessituu Sarkaa Lanfaasil baatii guraan dhalaa keessa waa'ee abbaa warraashee hidhaa keessa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsitetti kan dhaqee daawwatu nama xiqqoo qofaa jette.
በቋሚነት እናቴና ሌላ አንድ የቤተሰብ አካል ነች የምትጠይቀው ከነሱ ውጪ ሰው አይገባም።
ጣበታዳን ሀደ ኮፍ ሚሴን ሰማቲ ከሳ ነመ ተኮ ቆፋቱ ደቄ ጋፈታ ከናች ነምኒ ሴኑ እንደንደው ኪታቦን ዮካን ዋን ዱብፈሙ ከሚዩን ሴኑ ኪታባ ቁልቁሉዩ ነመርካ ፍደቱ ሀልከን ተኮት የሮሰ ዲ ሴነኒ ሰከተኡን ማል አከበርባደን ኢምበከሙ ዲባ ጉዳ ተረጅራ ከንኒ ሂደሜ ጅሩ ማነ አደባ ከጀደሙ yookaan mana dukkanaa jedhame kawaamamu keessatti hidhamtoota kabiroo waliin argu bakka namoonni hidhamtoota dhaqanii itti argan dhaabachuun danda'u akkan ragaa qabutti yoo ta'e qofaa isaatii jettee turte Sarkaalam. Gareen mirga sabaa himaaf falmu Reporters Without Borders keessuma biyyootii dimokiraatawaa keessaallee waggoota darban keessa walabummaan pireesii gada deemuusaa tuqee jira. Gabaasisuun akka jedhutti walabummaan pireesii gadi bu'uun bakka namoonni abboota irree ta'an keessatti beekaman kan akka Poolaand, Hangariif Turkii ta'uu tuqeera. Akkaataa dimokiraasiin itti gaddeebi'aa deemu kanneen hubatan maraaf yaaddessaadha. Yoo walabummaan pireesii amansiisaan ta'in walabummaa kabiroonis abdiin qabu jedhu barreessaa muummichi Reporters Without Borders Christoph Deloyer. Walumaa gala biyyoota qorannaan keessatti geggeessame 162 bara 2017 keessa walabummaan pireesii isaanii gadi bu'ee jira. Norway, Sweden, Finland, Denmarkiif Netherlands biyyoota walabummaa gaazexeessotaa ilaalchisee bakka olaanaarra jirani. Kanneen akkaan gaddeebi'an immoo Saudi Arabia, Ethiopia, Maldives fi Uzbekistani. Gabaasi garee kanaa pirezidantiin United States Donald Trump erga filatamanii qabee sabaa himaa irratti fuulleffachuudhaan oduun isaanii kijibaa ittiin jechuu isaanii ibseera. United States toora gareen kun kaa'irra 43rra jirti. Britain immoo toora 40ffaarra jirti. Gara dhumaarra ka jiran immoo Kooriyaa Kaabaa, Eertiraa, Tarkmenistaan, Siiriyaa fi Chaayinaadha. Erga bara 2016 qabee fooyya'ina kan argamsiisan immoo Laawosii fi Paakistaan ta'uun ibsamee jira.